BBC once again.
Oi, oi, calling you, calling you, Black Ninja. Boom Bap Clinic with the Boom Bap Doctors. Oi, last generation we rock, this generation we rock, next generation we rock. So Generation Z will still rock. Dedicated, hardworking, committed, championing, pioneering engineering. Architectural, technical, mathematical, marketing a product, analog and digital. Behavable, Joe Jung and I hate crew. MC to see Mudo, I'm cutting your hoe, yeah. Chapter Waka Zedi, I'm window Kasuki. Pata Wakati, Fanela Wakati Uta, Fika Kati Uta, Kosovo Wakati Wako, Fanela Wakati Kwan, Mudo Puna Mdia Mamba Mudo Jani Mudo Barada, Oi Oi.
Master in Brandy, sina shop with a family game nacha. Yona changamoto tangu nanza. Zaidi ya vitoto venye joto la kupanda. Feel the bounce near, do feel the vibe here. Rapper name tack, I know you hop a bubble shamskia. Hip hop deal, Buddha kwenye task near. Natembea na muda ruti zangu za kimfantria. Ushatamani kumboleza, yeah. The real definition of the whalers.
Whalers.
Tupo na mitambo za kutega, vinega. Hili barabara isho na zebra, tafyekwa. By the way, me dingi kama Dr. Dre. Kujeni hapa ni wafunze venye how to pray. Kichazo te na pigia michakato, okay. Next time nikitimba nikichapa mzee. TFA, yeah.
Nimekurupuka mara ghafla na kutana na beat. Naitafuna kama simba na votafuna meat. Na vuzikimbiza is my second buckle up on your seat. Wacha masikitiko, mana nitukuza ndo inaleta tikisiko. Kaka mshake mrudisha rap kwenye map. Kuna jina suwa manatusha nasa kwenye trap. Tunacha game inachezewa watu na nasa kwenye crap. Bypass that, trooper kwenye trash. This a return of the boom bap tracks. Chana na zile ujinga jinga zile boom bap tracks. Siza kubumba kiwaki.
Siende keze njando wetu, misingi.
Au singa, tukusa, tukusa. Wewe unalaita kali sana. Nipasie na fegi.
Acha uchawa, focus moins.
Ushakutana na pisi kali ya kati. Ukagundoko mupe kama vanti ya unyagi. Ukakumbuka kwa yule matonya wa violeti ya kubragi. Aliposema kuwa hata kiss na hagi ya upate. Mapenzi biashara bwana, tafuta mtaji kiachwe kisa pesa, usitafute penzi, tafuta kazi kipate shim pesa isee. Acha ufujaji, usivimbe sana design ya mwili ambao ushekufa maji. Hiki kizazi jeuri sana, tunaoa skwepo kipigwe chini na manzi. Jua kwamba umeokoa pesa. Gen Z na utandawazi umeshakuwa messed up. Kwenda na wakati haifai brother, utakufa pressure. Watu madisha meyumba, network na search sana. Underground kipata pata pata na fast chana. Chana tena rhymes a man. Watoto squeezy wanahesabu viewers tu, sio numbers of class bwana.
Komaza kiri usendekeza isia. Utajiri ni ujasiri kuwa deshi sphere. Wezi kumcompare tumbili na monkey pia. Fanya unachofanya simply pretend the end is near. Sisomeki kama kanda wila. Flow ni heavy kama caterpillar. Ndezwa nazipanga hira. Unipotezi nikifuata dira. Nikiwa street sisomeki, nikiwa banki nazichanja nywira. Nishai kantomba ngile kitwango. Still niko high nofanya nishi mikazo. Mapenzi yamesweka wengi jela. Mtani slay queen wamegeuka meli mera. Wanangu wangambo walifuzu. Mesha kustruggle hakuna kabuli la mbumbumbu. Usithubutu kuwa chambo majununu. Simtoe mwai kimba kisa bongo hali ngumu. Majukumu ya kimbiwi ya kabili. Pambanua kili mtindo wa maisha kubadili. Ujinga ni kuishi kwa kubashili. Na mjinga siku zote ndo uishi kwa kukalili. Sikiza, nikisikika hawatambi. Fika iko wazi, vita ya kitapeli kwenye ganji. Mawaki wanakunya kila kambi. Kiwa mnafiki huku mtani utakufa kinyo waki.
Ayo ni tembe zeki nasa cause I do for the culture. Mini hip hop MC kama hauni jui master. Kabi na mic ni pacho. Kutu na plaster with na catcher out. Ushori na ngaza. The supply ma ujenja kawa nangu mapacho. They call me the best M nigga, check my rasta. Stand clear one tab is rapping like E Martin D T plus E Tabi.
Wana niona fara nyumbani wana niona hilo. Mana kiwa na njaa wanatuma sembe kilo. Shule kanlifeli maisha ni stopata zilo. Kuzingatia kitabu tu kichwani ya kilizimo. Tuli onesha ujuzi wakasema yuzi. Walitaka tuze ukuzi ya wazingatiagi utunzi. Ni watoto wa juzi juzi goma zao nushuzi. Wakiandika ni makuzi kila line tusi. Na mfamu dogo ambaye na ndoto wa kuwa rapper. Pia na mfamu rapper ambaye na ndoto wa kuwa star. Na mfamu rafiki ambaye ameanza kuwa hater. Pia na mfamu hater ambaye usiku anamwomba jaa. Na mfamu mchizi ambaye na ndoto wa kwenda sauzi. Pia na mfamu dogo wa mkwani anayota daa. Na mfamu wivu ndio mwanzo wa kujenga chuki. Pia na mfamu chuki chuki na wivu ni kwa ajili ya njaa.
Nina mzuka mbaya nkitema na tema baya. Feki kambali usikanyage hii ni waya. Uje na tahadhari wenzio nchavunja kaya. Kidali na maskari hainaga kubwaya. Vibisha tumbo kile bari mdemu yenu mepwaya. Nabi mwana na shaya fasi soko mchaya. Pita matukuza haya huku na jimwaya mwaya mpaka Galilaya. Sishindani ananapotoka takumbiri mwana waya. Haya chazi hagaya ulevi ni dudu baya.
Chendekeze jando bwetu misingi
au siyo. Tukusa tukusa oya unalaita kali sana. Nibazie na fengi
acha uchawa. Focus Moise.
Nakubali mvoy oya tukusa tukusa. Oya I sing Mbeya City Black Ninja drop that shit. Oya mic check 1 2.